Isenyuwa uno Pablo Shafi Shafi Saka West is in the building.
Murder, you're killing this beat.
Too dark music.
Kaluenda na gelo nunga muka moka ni kumendish wambo sama ndio mzisha ni kemba newe umalapa levo ni siya wani siku the church member muli laba watu mwazi vila king mzedi hip hop kani kumanya ntena wakamba ya ziko mo kuma hate ya so mene so wanani bili vema mtu the number one best rapper ita mo ya I face a time before ndani akalie kumkala na femu kuyeo ndine member that's why ni karimu mgemu I'm getting tele mwanza ex ni fianga mulungu pempero yanga munaiyanga
wajabwa
ni muzi wa mulungu I've never been scuba tinje na chizungu 44 nalipena I'm lacing my whole lace singa pishe muli wana band na band ya sache ulezi ninangala shiulu nsanje sini mvele every Wednesday Saturday majaji azila kunyumba sini pwera alikutiko senzo kamba kulibe kweni enda panishikeni ini when I pass janka sana kwesa malenda I was born with a bus ask TAP mwana wanyalenda nganya makofi ukunya ukashula ni mwae
I am deep shambesh blood when I cry number one dine nilibo fetching tape kusanding manipo
cha punchline monga sini guada pansi malapa kuri Pablo ete wama guada pansi Nintela viskiu nisila na mandoza Listen to me careful zamvela maloza Kulima graduations head and we pencil Kulima low manzi Pablo ndine mpaso Saka West Music Chico Salale Mwana wa Salale Anti mini beauty I got you on this one
ZanduMusicBlog.co